Raila Odinga oo kamid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee dalka Kenya ahna ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay amar uu William Ruto siiyay ciidankiisa kaasoo ah inay si toos ah u toogtaan dadka dibadbaxyada dhigaya war uu soo saaray ninkan ayuu ku sheegay in amar waliba ciidanka la siiyo laguna faro inay toogtaan dhaawacaan cabsigeliyaan ama handadaan dadka kenyaanka ah uu yahay mid khaldan isla markaana uu cambaareynayo hadalkaasi kasoo yeeray William Ruto sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata Raila Odinga ayuu yiri dalkan waa in mar waliba u dooranaa sharciga iyo habraaca saxda ah kana hortagnaa rabitaanka lagu siinayo booliska awoodda ay dadka rayidka ah ku tooganayaan xitaa marka ay muwaadiniintu u muuqdaan kuwa jabiyey sharciga ayuu sii raaciyey arbacadii aynu soo dhaafnay William Ruto ayaa si cad u amray booliska in ay isticmaali karaan xoog isla markaana ay lugaha ka toogan karaan dadka ka qayb qaadanaya dibadbaxyada rabshadaha wata Ruto oo u muuqday mid caro ka muuqatay ayaa si kulul u weeraray shaqsiyaad aan magacyadooda la sheegin oo uu ku eedeeyay in ay maalgeliyaan qalalaasaha iyo mudaaharaadyada ka socda dalkaasi Kenya isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo lagu carqaladeeyo xasiloonida dalkaasi Kenya